Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Ɗo yo studio Tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Alal bare ɗiɗi lewru décembre hitande 2015 sappo e jeɗɗi yande ƴaɓɓiri masilimaji capanɗe nayyi e joyyi. Meɗen tawa e les maisons de la presse Bamako. Sakiraɓe on compiti toon wiide ko foti malinkoɓe temene ɗiɗon gonnoɓe joola to libito ngoni gartiraɓe ɗo Bamako ɗo. Ndeno laamu o holliti wiide ɓe garanɓe piyat dabaleji tendiniɗi fa hono yimɓele temere joyyi keddiɓe toon ɓe gartire e ley balɗe garoje ɗe. Sakiraɓe on compiti toon wiide ilande ɓe jotti nde hono jottino haalaji maɓɓe ɗi dardi laamu o fiya kala dabareji kanɗi fiyede fa hono yimɓele keddiɓe toon ɓe gartire. Ndenno e ley haalaji makko ɗi o holliti wiide ko jaali e yimɓele keddiɓe toon ɓe fuu yo sukaɓe kañum e rewɓe. Suudu ministre Mali kumaniɗo kabaru yimɓele gonɓe joola ɓe holliti wiide laamu o waran fiya dabareji tendiniɗi ley oɗo golle fa hono yimɓele keddiɓe toon ɓe gartire. Sakiraɓe on compiti to don wiide ko foti galleji temeɗe nayyi kani helede ley laamu gaawo o, saabi laamu kumaniɗo kabaru galleji ɗi holliti wiide ɓeɗo yimɓele heɓira e galleji maɓɓe ɗi ley sariya. Ndenno kamɓe don ɓe nantini wiide ɗiɗo galleji wala fuu ko wawi yaltinde ɓe ley ɗiɗo galleji, saabi de ɓe keɓi talki maɓɓe ila hitande 2002. Sakiraɓe ɗi goni kabaruji mawɗi ɗi men jottinta on. Jottina on ɗiɗo kabaruji yo sakiga moɗon Barke Cissé bisimilla moɗon heɗade. Sakiraɓe kumpite wiide ko foti malinkoɓe temedde ɗiɗon ngoni gartiraɓe gonnoɓe joola ley laamu Liby o gartira hanken ɗo Bamako ɗo. Ndenno laamu o holliti wiide ɓe garanɓe piya dabareji tendiniɗi fa yimɓele keddiɓe toon ɓe gartire. Laana maɓɓe ka hoɗiɗo Bamako ɗo hanken. Oumar Waygalo, hono kabar o worri?
Ɓeɗo malinkoɓe poti temdere capanɗe jeɗɗom iwruɓe Liby hanken. Woɓɓe maɓɓe kolliti wiide wakkati joni sa ƴeewi ɓe jogui toon tiɗallaji mawɗi, ɓe mbi golleji jaati woni ko heɓatake toon. Ila tiɗallaji ɗi puɗɗi to libitoɓe kolliti wiide yoga e malinkoɓe fuu keɓa e natude ley galluje mawɗe jaati ɓe fuu caggal cuɗɗo tan ɓe dari. Wakkati joni sa ƴeewi ley galluje Liby ɗe tiɗallaji ndenago ana wodi toon sanne. Woɓɓe kasen du ceediki wiide sa ƴeewi ñalawma hande o tiɗallaji mawɗi malinkoɓe jogui to Liby to fuu fota hono jogiɓe to rewɓe kañe e sukaɓɓe. Laamukoɓɓe kolliti wiide ko yata malinkoɓe temeɗe joyon kañi en gonto Liby to ñalawma hande o ɓeka wala fuu ko dartata so wona birfito tan jiita cuuɗi mum en. Laamu ana wondi landinde wakkati joni a dartanaɓe diwoji fa ɓe gartire ɗo Bamako ɗo. Malinkoɓe gartuɓe hanke so iwru to Liby toɓe hollitaɓe ɗono suudu sarwusi nduɓe noddirta protection civile kañum hokkidiri juuɗe suudu sarwusi wondu kasen huminidu himɓe kañi e yurmede ley leydi meɗen ndi fa ɓe paabo ɓeɗo yimɓele.
Sakiraɓe ila wattude laana maɓɓe ka hoɗiɗo Bamako ɗo neɗɗo jottino haalaji maɓɓe ɗi dardi laamu o waɗa kala dabare ji kanɗi fiyede fa hono yimɓele keddiɓe toon ɓe gartire, saabi yimɓele ɓe torraji si torraji fuu ana fawa e dow maɓɓe. Ko jaali e maɓɓe ɗum fuu yo sukaɓe kañum e rewɓe. Ndenno keɗɗe kanko Mafa Diallo o ko haali e dow faccitago Ousmane Dikko.
Ko jeelima hande yo bawɗo fuu ndentine fa kala wartire. Malinkoɓe hewɓe ana keddi ley leydi Liby hande, ɓe jahane ko yaawi, ɓe fuu ɓe jahane. Ndenno mi wona koɗa e ko kalanmi ko miɗe darda kala tinno yalla ɓe gartire kamɓe malinkoɓe wonɓe Liby hande ɓe. Malinkoɓe fuu jacco ley leydi ndi kota gengaji mumen, so wona ɗum tan ɓe tampuɓe toon fa sanne. Min tan wonno ka ko heewi heddudike toon e koreji muɗum. Yimɓe leydi Liby gaɗi kam keƴaɗo haala wartiraɓe, ɓe teddini men fa sanne, fay kaaki amen ɓe larwaki. Min fuu kamin jogoraka no boni.
Sakiraɓe suudu ministre kumanino kabaru yimɓele gonɓe joola ɓe holliti wiide ɓe garanɓe piya kala dabareji kanɗi fiyede fa hono yimɓele keddiɓe toon ɓe gartire, saabi ɓe kolliti wiide ko yaata e yimɓele temeɗe joyon kasen keddi toon ɓe gartayi. Ko jaali e maɓɓe ɗum fuu ɓe sukaɓe kañum e rewɓe. Madame Sirbe Mahawa Haydara o goto e hoorejo gollowo e suudu kumanino kabaru yimɓele gonɓe joola ɓe. Keɗe ko haali dow faccitago Oumar Waygalo.
Gonɗo wirfogol jiɗɗo fuu ana wawi wirfitade wakkati joni, honno andirɗen no tiɗallaji goduɗo wakkati joni o to Liby to. Yimɓele kewɓe ana jiiɗi wirfitade wakkati joni o, laamu ana wondi e luwade avioji fa heɓa wirfintina ɓeɗo yimɓele ɗe leydi meɗen ndi. Ko foti yimɓele temeɗɗenayyo capanɗe jeegom gontoon wakkati joni o, temedere capanɗe jeɗɗom gartiɗe ley leydi meɗen ndi. Ka sa ƴeewi yuɓɓo inɗo eɗum wawi ɓeydade wakkati fursoni, yimɓele gomɓe toon jogiɓe tiɗalaji ɓe ɓe paami wiide won balloɓe ɓe fa ɓe birfito ley nokku o tan jiɗɗo wirfitade fa ne wawi wartude.
Sakiraɓe kollite men ko woni mijangoji moɗon dow hello amen noddirtego page Facebook Sidjo Tamani ngo. Sakiraɓe kumpite wiide cumu waɗi hanken e ley janguinirde sukaɓe ɓe gala jiile ley leydi meɗen ndi. Ndenno e ley majjum ɗiɗon kay barmi fa naawi, kasen dun ɓe mursi kala kakiji koɓe joguino e ley janguinirde nde. Suudu ministre kumaniɗo kabaru yirwere ley leydi meɗen ndi holliti wiide ɓe garanɓe faabo ɓeɗo sukaɓe fa sanne caggal oɗo kasara. Ndenno fa hande wala fuu ko anda ko ɗum sabbimbini oɗo cumu. Ndenno keɗe kanko Siaka Jabate o goto e hooreɓe janguinoɓe suudu ley suudu sukaɓe ɓe gala jiile ley leydi meɗen ndi. Keɗe ko haali dow faccitago Ousmane Dikko.
kikiɗe kenya wattu alasara sukaɓe gardi e doddu wiide men cumu waɗi e ley garowal ngal sukaɓe worɓe mbalate mum e ngal rubu waɗi cumu oodu yo gonga noon ɗiɗon cumi goto o ka ana nawni fa sanne goto o warti e hakkille eɓe hôpital Mali joni o e sukaɓe temedere e noga e taton mbalanno toon kayo ɗiɗon ɓe tan keddino goto o lottonoɗo goto oodu yo ɗaninoɗo batte ɓooya ko immiti e ñaw kaaki janguidirɗo gonɗi ley garowal ngal hono ɗo sukaɓe fuu moɓata e janguirta ɗi le armor fuu mursama e cumu o e leno daɗodiral fewdori ni sukaɓe wumɓe ɓe gikkeji mumen fuu e kaaki kañum e machine aji maɓɓe ɗi payno ɗum yo metti mawɗo noon fay so wala komi mbawi
sakiraɓe kumpite wiide fa hande yimɓele cuutaɓe ana e juuɗe fa hande ɗum woni hono yimɓele hono fedde jaadinkoɓe noddirtede alkayda ley sahal leydi meɗen di miccitoɗen wiide ley hitande 2011 won tubakuɓe kañum e yimɓele kewɓe cuutanoma ley laamu Tumbutu o nden no fa hande won hono leydiyanke Sud Afrique goto kañum e leydiyanke Suède goto ana e juuɗe ɓe jiitaka sakiraɓe kumpite wiide ko yaata e galleji temeɗe nayyi kaani helede ley laamu gaawo o saabi laamu kumaniɗo kabaru galleji ɗi holliti wiide hono ɓeɗo yimɓele joon en galleji ɗi kemraji ɗiɗo galleji ley sariya nden no ɓeɗo dun ɓe nun ɓe notike laamu o ɓe kolliti ɗum wiide kamɓe ila hitande 2002 yottade 2003 eɓe jogui talki galleji mabɓe ɗi nden no wala fuu ko wawi yaltinde ɓe ley ɗiɗo galleji nden no keɗe ko kanko keɗe ko goto gonɗo to gaawo to hono yimɓele kanɓe yaltinede ley galleji muɗum ɓi kanko noddirteɗo Mokhtar Haydara ko haali e dow fajitago Ousmane Dikko
hitande 2002-2003 yimɓe keeɓi talki jabiroji ɗum en ma cuuɗi e juuɗe maire ila duuɓi jeenayyi sappo fawarde sappo e goho yimɓe koɗi toon hitande 2015 ko gawndiɓe yo golloɓe domen gaddi talki wiideɓe nokku o ana hani moƴƴinede dow yamirere maire fa yimɓe koɗa ɓe nangui kalisi e juuɗe suudu julaɓe dow wiide ɓe mbaylitan toon gollirde humaninde cellal région o suudu julaɓe ndu kañum e gollirde région policier 1 dow nokku toon o yo préfecture ɓami yamirore hitande 2011 feude e o nokku moƴƴinaɗo se hoɗa ila 2002 hande yo cuuɗi temeɗe nayyi e pawɗe temeɗe nayyi e capanɗe nayyi e ɗiɗina temeɗe nayyi e capanɗe nayyi e tati kaani helede ndenno yimɓe hoɗɓe toon ɓe fuu ana cuuɓi mayde diina imminede
sakiraɓe kumpite wiide e ley battu keruɗo dental leydi aduna jowiɗo e dow kabaru hawaluji o runde afrique nde ana domi hen gueɗal manggal fa sanne saabi hoorejo leydi meɗen ndi kañum e kala e hooreɓe dental leydi aduna leyɗe runde afrique nde kolliti wiide kamɓe eɓe kuuli e ley waltagol wakkati o fa sanne ko jaali e ɗiɗo kutteji fuu ana nayi e ley banggal rentorade ñamri fa yettoyade e kutteji tongguiɗi e mayoji meɗen ɗi kañum e nabbe meɗen ɗe nden no keɗe ko kanko Ibrahima Boubacar Keita hoorejo leydi meɗen ndi ko haali e kabaru o dow faccitago Ousmane Dikko
laatike batu gongarante fewde e tutugol leɗɗe heedode leyɗe sahal ɗe fawarde e wendu tchad kañum e maayo ranewo noddirtego niger ngo kabaru maayo ranewo ngo ka ana hani ko golle mum yawɗine miijee so ngo maayo wurno uddi batte tule jaareni ɗon yoko sahal fuu timmi cakite kawral sappo e ɗiɗi lewru ndu waddante en heɓde taƴoral en kiilaka aadiji ɗiɗu yo waajibiji tentiliɗi nafoji du wala fuu ko arata men signinde président Hollande korsinɗomen ley heɗade men ana hani yettede kala du yettima Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et leydi Suède goni paabatoɓe studio tamani
sakiraɓe ƴeewoyen ko woni e ley région ngaji meɗen ɗi ndenno kabaruji région ngaji meɗen ɗi en puɗɗiranto jenne to ɓe kolliti wiide laana muti toon beete hande e nokku nottirteɗo taaga ndenno ko foti yimɓele jaɗɗon goni majjuɓe e ley kabaru o jiitaka fa hande ndenno laana ka ana wonduno lumbinde kettoyoɓe ndenno ley wattu joni o dabareji tendiniɗi ana gondi e fiyede hono fa yimɓele majjuɓe e ley mutugol laana ka yiite en jaran fatou segu to sakiraɓe kumpite wiide heeƴo kumanigol limgal robineji ley région ngaji joyyi ley leydi meɗen ndi fuɗɗi to segu to beete hande nden no suudu kumanidu kabaru ndiyan ceniɗan ley leydi meɗen ndi landini oɗo golle o heddo toon e waɗede ko yaata e duuɓi ɗiɗi ndenno ko foti milliard goto kalisi sefa warta fa watta e ley majjun sakiraɓe jaran fatou ɓuurem to ɓuurem ana jogui hono sariyaji tongguiɗe nayiɗe ley banggal maadi ngallure mabɓe nde nden no maire mabɓe o holliti wiide kala cuuɗi ma'aɗi ɗi tabata ko sariyaji ngallure nde fuu fa yettoyade e yimɓele mahuɓe cuuɗiɗi muɗum ley dow laawi ɗi ɓe yimɓele ana mbawi jokkitede suudu sariya sakiraɓe en jaran fato honowete jonka beete hande ɓe kolliti wiide sukaɓe jokkolɓe lycé nottirteɗo Mahamane Alassane Haydara to Tumbutu to ɓe fuɗɗi murtere mabɓe balɗe ɗiɗi ndenno ɓe kolliti wiide kamɓe ɓe eɓe caggal e ley heƴoji jangguinteɗi ley jangguinirɗe mabɓe nde fa yettoyade ɓe dokkaka transport uji mabɓe ndenno e ley majjun sukaɓe kolliti wiide so ni so ɗiɗo dabareji ɗiɗo tiɗallaji huncanaka hoore ɓe garan ɓe jokkita ndeɗo murtere fa ɗo haaɗi sakiraben timiran kabaruji meden di fatu kulikoro to gouverneur kiddo kulikoro o dum woni kanko noddirteddo Allah tisuge o totti laamu o gouverneur kesso ngardo o noddirteddo Seku Coulibaly den dum wadi e to kulikoro to bete hande sakirabe di woni kabaruji mawdi man jogonde o hande ka pat nje koy yewtere meden de ana heddi.